gutter, you're gonna change your life. Baby, turn around. What I see the way you move your waist.
You got me for life, just sweet to tattoo. Muzira nkoniwe umutima warawutsindiye kagira abana we urukundo rwanjye ni wowe gusa umumara rungu wanyuze umutima Yani na kutaka, na kwambi ni ukweni na kutaka Kani na kushaka, mneza wanya we love you,
love you.